Yo, it's Keep Your Money. You know our poor Mecca? It has been a long time, dude. Let's do
this. Poor Mecca on the beat.
Queen of the King, na madem wa mjini pa town.
Yeah.
Habari ya mjini ni gigi man.
Money.
Naona hawapendi kuniona napendwa mtani.
Yeah.
Hey. Now when I do my thing. Mungu ananipenda na mumba no mana na nga.
Yeah. Hey.
Kote mina 20, Easter, yani ndo bala.
Hey.
Nanga kama simp, babala.
Platinum.
Nakimbiza makindi, kindi, watoto wale. Wanaona natamba, wanataka namba. Matozo napangwa, masnichi mapanga. Wanajitunisha wabei, levoza masaki obey. Ey, hakuna chochote na say.
Okay, alright, niko so sexy, so nice.
Hey.
Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sexy, so nice.
Bow.
Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body, twerk, twerk. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body, twerk, twerk.
Give me the lighter, kaganja na washa. Kivuta na vuta kaboma le basi mke umepata. Mimi ni rasta, sijai kudata. Ukinipenda na kupenda pia ukinacha na kuacha. Sina muda wa kuhate, mindo topic ya debate. Niko real, siko fake, usulize nani na date. Sina maisha ya kubeti, muda wote mina flexi. Fry high kama jeti, dele kwenye magazeti. Yeah, speed you mia, waritha nina watania. Nimerudi kivingine, wanakaza na wakazia. Nishawe kania, kama tu mama Samia. Jina ni kubwa wana ni bania, sichoki na jipambania.
Okay, alright, niko so sexy, so nice.
Hey.
Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sexy, so nice.
Bow.
Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sexy, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sexy, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body, twerk, twerk. Okay, all them ladies, let's go dance. Okay, shake your body, twerk, twerk. Okay, alright, niko so sexy, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy son of my life. Okay, alright, niko so sexy, so nice. Oh yes, na fry, na enjoy son of my life.
We'll be right back.